Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Matthew chapter number 1 mstari wa 17. Kumbuka tunaanza leo hii series ya somo linalosema outpouring of the Spirit of God. Outpouring of the Spirit of God. That's what we are dealing with.
Asivizazi vyote tangu Ibrahim.
Tunasoma Mathayo sura ya kwanza.
Mstari wa 17.
Nimechagua mistari michache na nitaanza na mstari wa kwanza. Okay. Mstari wa kwanza unaanza kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi.
Mwana wa Ibrahim.
Anaanza kutiririka majina yao pale. Lakini ni kitabu cha nani? Cha ukoo wa Yesu Kristo. It explains to us the origin of Jesus in flesh. Yes. Origin of Jesus in flesh. Understand? Yesu Kristo, according to John, anasema hivi, ni neno lililovaa mwili, likaja likakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Ni neno lililovaa mwili, likaja likakaa katikati ya watu. Kwa hiyo Yesu akuja katikati yetu kama neno sauti. Yesu alikuja katikati yetu kama neno lililovalishwa mwili. Kwa hiyo kumbe neno linaweza likavalishwa mwili. Neno laweza kuvalishwa kazi ya mtu. Neno laweza likavalishwa ndoa ya mtu.
Yes.
Neno laweza likavalishwa maisha ya mtu.
Yes.
Neno laweza kuwa kitu halisi kinachoshikika.
Yes.
So Jesus came to us as the word of God made flesh. Yesu alikuja kwenye uso wa nchi si kama mtu aliyezaliwa na mwanamke tu, bali alikuja kama neno la Mungu lililo na mwili ndani. Now, hili neno lililokuja kwa namna ya mwili. Neno lililokuja kwa namna ya mwili. Hili neno lililokuja kwa namna ya mwili, the Bible says kuna ukoo lilipitia, kuna mahali lilipitia, kuna mlango lilipitia. Kumbuka, hauwezi kuwa na mwili paka ukae katikati ya hao wenye mwili. Ametokea rohoni. Biblia inasema neno la Mungu ni roho. Ametokea rohoni. Now is in the flesh. Lazima apate mahali pa kuingia. Kwa lugha nyingine sasa, ili Yesu na neno lake lipate mahali, au niseme ili neno la Mungu lipate mahali pa kuingia au pa kukaa. Hello.
Yes.
Hello.
Amen.
Ili neno la Mungu lipate mahali pa kuingia au pa kukaa, lazima apatikane mtu atakayelipa access. Kwa hiyo neno la kutajirisha lipo tu mjini. Neno la kuinua lipo tu mjini.
Yes.
Neno la kufanikisha lipo tu mjini. Neno la kuwafanya watu waendelee lipo tu mjini. Lakini niwaambie kitu. Linahitaji mtu atakayeruhusu, atakayelipa access hilo neno liweze kufanya kazi. Lipo tu. Lipo tu. Anatafutwa mtu atakayelipa access. Neno la uponyaji lipo tu. Ila anatafutwa mtu atakayelipa access. Neno la kuinua lipo tu, ila anatafuta mtu atakayelipa access. Neno la kumtajirisha mtu lipo tu, ila anatafuta mtu atakayelipa access. Ili akilipa access, lile neno lianze kuvaa mwili, litokee kile kilichokusudiwa.
Amen.
Are you getting what I'm teaching now?
Yes.
So haya maneno ya Mungu yote yanayoletwa kwetu, haya maneno ya Mungu yaliyoandikwa na maneno ya Mungu yanayozungumzwa na watumishi wa Mungu kama revelation, yote yapo tu, ila anatafuta mtu atakayeyapa access. Na niwaambie kitu. Hata huyo mtu awe mnyonge kiasi gani, neno la kuinua likija, neno la kutajirisha likija, Biblia inasema hivi, aliye mnyonge aseme nina nguvu. Neno la unyonge, mtu mnyonge akikutana na neno lenye nguvu, akalipa access, aliyeitwa mnyonge jana, kesho mtamuona mwenye nguvu.
Amen.
Neno la umaskini, amini, mtu maskini akilipokea neno litajirishalo akalipa access, yule yule maskini wa jana kesho, kwa kuwa amelipa lile neno access, linavaa mwili. Likivaa mwili, maskini wa jana leo mnamuita tajiri.
Yes.
Neno linamkuta mgonjwa kitandani aliyelala, aliyelala mgonjwa tikitiki, hawezi hata kuongea, linampa access, linapewa access na huyo mgonjwa. Aliye mgonjwa jana, lile neno likipewa access ndani ya moyo wake, aliye mgonjwa ghafla mnamuona anacheza na kukimbia na kufurahi.
Amen.
My question is, what are you giving access to your life? Maneno ya Mungu yapo, you can decide. Ukazalisha kitu. Mariamu aliletewa maneno tu. ni ukoo Yesu unazungumzwa, ni kitabu cha ukoo Yesu, Mathayo sura ya kwanza. Na kwenye ukoo Yesu akawa picked mama mmoja ambaye ni bikira. Hakujua mume bado. Hana kitu chochote tumoni. Hana sperm ya mwanaume ndani. Hakuhusiana na mwanaume yoyote. She is just all alone. Yuko peke yake. Ili Mungu atuonyeshe akitaka kulitimiza neno lake, hahitaji mkono wa mwanadamu.
Yes.
Akitaka kumtoa mtoto tumboni mwa mwanamke, hahitaji sperm ya mwanaume.
Yes.
Akihitaji kumfanya dada mmoja awe banker, hahitaji banker ndani mwingine.
Yes.
Akihitaji kumfanya mfanya biashara awe bilionea, hahitaji mkono wa mtu mwingine.
Yes.
Haijalishi nani na nani na nani wameacha maisha yako.
Yes.
Yeye akija na neno lake, yes, atakufanya alichokisema hata kama wao hawapo.
Amen.
Sema ana uwezo wa kunifanya alichokisema hata kama wao hawapo.
Ana uwezo wa kunifanya alichokisema hata kama wao hawapo.
I will teach you something very strange. Dunia, kwa nini inataka kuwa na nguvu? Kwa nini dunia inataka kuonekana ina nguvu? Kwa nini walimwengu na waja wanataka kuonekana wana nguvu mpaka mnawaogopa? Mnaona wanatisha. Mnaona tutafanyaje sasa? Kwa sababu dunia inataka kutuaminisha bila wao hatuwezi. Bila watu hatuwezi. Kwa unakama hali unatetemeka. Unatetemeka. Wakisikia itakuwaje. Wakifanya hivi itakuwaje. Because in your mind you think it is them that makes you. You forget he can produce a boy in a womb of a woman without the hand of a man. He can make a millionaire.
Yes.
Out of you without the hand of any man. He Amen. Can make a big person. He can make even a president
yes.
out of you Amen. Without the hand of a man. Say, God can make me anything I want.
God can make me anything I want.
Do you listen to what I'm teaching now?
Yes.
This is the reason I urge you. Sisi sio kama kizazi chetu cha zamani. We need to learn to carry confidence in life.
Yes.
Otherwise, men and women in this world, they will drag you in the mud and leave you there dead. Not us.
Yes.
Not us. They will see us prosper in front of their eyes.
Yes.
They will see us becoming great in front of their eyes.
Amen.
They will see us becoming bigger and bigger in front of their eyes.
Amen.
Now, I've asked you questions here. And you have opted the message. Now listen to the message. It will change your life.
Amen.
My history will never change your life.
Yes.
If I tell you how many girlfriends I had when back in the university, it will not change your life.
Yeah.
It will not change your life. But I have a message that will change your life.
Yes.
I have a message. Wangapi walikuwa hawana biashara wakati unakuja hapa? Ila baada ya kuja hapa wakaanza kuwa na biashara. Ulipata biashara baada ya mimi kuhadithia historia yangu ya maisha?
No.
Is it after I told you about my past then you are where there you are? Listen to the message, man.
Yes.
We can become anything without the hand of men.
Yes.
Let them do whatever they can. We can become anything, anything, yes, anything, anything. We don't need the hand. Mariamu akuhitaji, unajua kinachofanya Ukristo uwe the best above all religions in the world is because they are mwasisi wa dini hii hakuja kwa mkono wa mtu. Alafu akafa. Peke yake ndo hayuko kaburini.
Yes.
Wengine wote wana makaburi na watu wanaenda kuyatembelea.
Yes.
Lakini kaburi la Yesu peke yake liko wazi.
Yes.
Kaburi la Yesu peke yake liko wazi.
Yes.
Watu sicho wanavyoweza.
Yes.
Tunayemtumikia kaburi lake liko wazi.
Yes.
Watatuzika siku ya kwanza.
Yes.
Watatikana na sisi kaburini siku ya pili.
Yes.
Siku ya tatu mwanaume alitoka kaburini.
Amen.
Na kaburi liko wazi.
Yes.
Nipo hapa kukwambia haijalishi wamekuzika wapi.
Yes.
The grave is open.
Amen.
You can come out, baby. You can come out.
Amen.
What do you want to tell me? Kuzikwa.
Yes.
Nemtumikia na nemwabudu mwenye alizikwa.
Mm.
But I know the story.
Yes.
In the third day, he came back to life.
Amen.
In the third day, he came back to life.
Amen.
In the third day, he came back to life.
Amen.
He came back to life.
Amen.
And Jesus is alive now and forever.
Yes.
We will be alive in front of their faces.
Amen.
I say we will be alive in the front of their faces.
Amen.
From the ascension of Jesus,
yes,
the man we follow, our master, from his ascension, anatuonyesha, I didn't come by the hand of man.
Yeah.
Ilikuwa ni Mungu na mwanadamu anashirikiana, lakini si mwanadamu aliyenisaidia kutokea.
Yes.
You see, Mungu anapotaka kufanya mambo yake duniani, anakupa tu privilege. Kwa ukiona Mungu amekutumia, usidhanie wewe ni yani wewe ndo unamsaidia Mungu kufanya kazi. Nimwambia rafiki yangu mmoja, ngambia hivi, even if it will be the last sermon I'm going to preach, I make sure I preach well, because for me even to hold this mic is a privilege.
Yes.
I told a friend today, ngambia yani, kama watu wataniambia today should be your last sermon, you know what? I would still say thank God, because hata sermon yangu ya kwanza sikutakiwa kuihubiri. Because I did not deserve.
Yes.
My sisters are here. My family is here. Ask them, they will tell you how rugged this boy was. Yule dada pale umemwona? Amenichapa sana. Sana. Amenichapa sana viboko. Hata ninavyohubiri injili kila siku kwake ni mshangao. Anasema hii kitu ya hovyo inahubiri injili siku hizi. Oh yeah baby, grace.
Yes.
Grace. 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 Some of you mmesoma sana. Mmefaulu vizuri. Lakini hamkuwa na kazi paka mlipo ombewa.
Yeah.
Unaelewa maana yake nini? Vyeti vyako havina maana kama hamna grace.
Yes.
From the inception, kuanzia ujio wake Yesu Kristo, anatuonyesha ya kwamba it is not by you. Bikira amekaa tu hapa. Yeye kazi yake ni kupokea tu. Ndio maana Jumapili nikamwambia you are a servant of God first.
Yes.
Wewe ni mtumishi wa Mungu kwanza, kwa nini? Kwa sababu lolote Mungu atakalolipitisha maishani mwako, you should know it's by grace. It's by grace. Nimepewa hili ili wengine wasaidike. Nimepewa hili ili wengine wasaidike. Akili za watu wengine wanaweza kazini, umepewa ili uwe maarufu. No. No, hata leo hii ukinichukua kanipeleka Kilolo Iringa, watch what the grace will do. Kama da ndo inawasumbua, hata leo nikienda Kilolo Iringa, you will all follow me there.
Yes.
Yesu alikuwa anaenda nyikani, vijijini, porini, mahali pengine za hivi tuende kabla. Do you know Yesu alikuwa na matangazo ya injili?
Yes.
Hakuna huduma mji huu na nchi hii inaoandaa mkutano bila matangazo ya injili. Only this one. Watu hawataki kujiuliza ni nini kinafanya kazi. Matukio makubwa yanayofanywa na mkono wa Mungu hawawezi kuyaddress. Hawawezi. Because that's not their business. It will not give them money. You know, wananja. So it won't give them money. Kama ingekuwa inafanya injili, hii niwe na hela. Hii niwe tajiri. Hii nipate fedha. Wauza umbea. Wangeachana na wangekazana na umbea, wangeacha injili. Kama injili na hela. No, think. Si injili na hela? Si mnaibiwa? Look at the miles they go to destroy reputations of people. Kama injili na hela, kama nawala hela hapa. Desperation yao ya kupata kakome. Si injili na hela? Why would they go to all those trouble? Listen to me. This is the work of God. This is the work of God. Listen to me, my brothers and sisters.
Yes.
Jesus anatuonyesha kuanzia kuja kwake, kilichopo ndani yake ni mkono wa Mungu asilimia 100.
Yes.
Ili akusaidie wewe kwamba neno likija kwako halihitaji msaada wa mwanadamu ili kutimia.
Yes.
Bikira, kama bikira amekaa pale anaambiwa hivi, utapata mimba. Akauliza tu swali, itakuwaje? Akaambiwa nguvu. Let's read there. Wasije wakasema si unaona hata afungue Biblia. Haya, tusome.
Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18.
Mhm.
Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na
Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Anaanza kukupa story. Twende.
Mariamu mama yake.
Everybody read, let's go.
Alipokuwa ameposwa na Yosefu kabla hajakaribiana alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Mhm.
Naye Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, astake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nao utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
Anasema mimba yake ni kwa ajili ya nini?
Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Mimba yake ni kwa nini?
Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Mimba yake ni kwa nini?
Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Sasa you should know. Mimba ni kitu physical. Kiko tumboni. Wale ambao wadada zangu mmewahi kuwa na watoto mnaelewa ninachokisema?
Yes.
Tumbo linaanza kuongezeka. Alafu akikuuliza anasema ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Je, nitakuwa nikikosea nikisema hivi, biashara yake kukua ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Mnavyomuona anapata hizo allowance ofisini ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Yes.
Milango hii kufunguka ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Yes.
Kwa nini iwe ni sawa mimba ya Mariamu inakuwa tumboni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alafu biashara yako ishindwe kukua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Kama mimba ya Mariamu ilikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,
yes,
tunataka tena hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu.
Yes.
Safari hii wewe hauhitaji mimba mama.
Yes.
Unahitaji account iendelee kukua.
Amen.
Biashara iendelee kukua.
Amen.
Kazi iendelee kukua.
Amen.
Sema Bwana na mimi nataka roho wako.
Bwana na mimi nataka roho wako.
Are we together?
Yes.
Are we together?
Yes.
Please read it again. Verse 18.
Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi.
Mhm.
Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana,
kabla hawajakaribiana, anakusisitiza hawajakaribiana. Na hiyo kukaribiana, mtumishi wa Mungu,
yes,
sio kama ile hagi. Kukaribiana nayo zungumza hapa ni kulalana. Kabla hawajakaribiana,
yes,
hawazungumzi hivi. Wewe umeelewa? Asa kabla hawajakaribiana, what happened?
Alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Akili yangu inataka ni muombe Mungu akusaidie jambo moja. Kwa maana sio kila biashara utakazo kuwa nazo utakuwa na, tutahitaji kwanza kuwa na hela.
Yes.
Okay. I told you on last Sunday. Nikamwambia the level I am now, kwa neema Mungu alionijalia nayo, na kwa baraka Mungu alionijalia nayo, na kwa neema na kibali alichonijalia, kwa unyenyekevu wangu wote nasema, hata leo hii nikaweka mic chini, I will live life. Not because I will go to work every morning. Mm-mm. There are men and women in this city,
yes,
have already given their shares of the company to me and my children, that we will live eating that for the rest of our life. Na sio makampuni yanayokuwa kwa, they are already established company, some of them 20 years, some of them 15 years, kabla tujakaribiana, kabla tujafanya kazi. You listen what I'm saying?
Yes.
Kabla hujafanya kazi, Roho Mtakatifu anatokea hapo, and then he is opening his way,
yes,
to your life.
Yes.
Ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kutoa maelezo kwa vile, yani wakitrace, unasikia? Mungu anataka kutufanikisha mafanikio ambayo tukitrace isionekana mjomba wake alimsaidia, alimpeleka,
yes,
dada yake,
yes,
ibaki tu nimeamka asubuhi, simu imeingia,
yes,
email imeingia,
yes,
simu imeita. Ukiuliza mmepata wapi CV yangu, wanakuambia wewe hauhitaji, tunakuuliza unaweza kuja kuanza kazi Jumat.
Amen.
Ninalotamka kwa jina la Yesu Kristo.
Amen.
Roho yule yule aliyemuingiza Yesu,
yes,
kwenye tumbo la Mariamu,
yes,
anaingiza kazi kwenye ofisi yako.
Amen.
Analeta wateja kwenye biashara yako.
Amen.
Analeta tenda kwenye kampuni lako.
Amen.
Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Roho fanya tena.
Roho fanya tena.
So, unaposikia habari za Roho Mtakatifu,
yes,
na uvuvio wa Roho Mtakatifu, is something deeper than just rabashaka rabashaka. Is something bigger.
Yes.
Bigger. Dunia haikuanza bila Roho Mtakatifu.
Yes.
Yesu mwenyewe hakuanza bila Roho Mtakatifu.
Yes.
Hakutokea bila Roho Mtakatifu.
Yes.
Kama dunia haikuanza bila Roho Mtakatifu,
yes,
what give you confidence kwamba unaweza ukatokea wewe bila Roho Mtakatifu? Subiri nikwambie. The beginning of you,
yes,
begins today.
Yes.
Begins today.
Amen.
begins today.
Yes. Amen.
Do you have a name?
Yes.
Do you have a name?
Yes.
Tell your neighbor, the beginning of Tony begins today. Tell your name.
The beginning of Tony.
Aha. The beginning of Tony begins today.
The beginning of Ben begins today.
Okay. Anasema, kuzaliwa kwa Yesu Kristo,
yes,
kulikuwa hivi.
Yes.
Manake kuanza kwa Yesu Kristo,
yes,
kulikuwa hivi.
Yes.
Kuzaliwa kwa Tony aliye mkuu, kulikuwa, yes, hivi. Kuzaliwa kwa Jenny aliye tajiri, kulikuwa hivi.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
There is you that they know.
Yes.
And there is you that you are about to be born.
Yes.
Ndio maana Yesu anasisitiza kwa Nikodemo ya kwamba hawezi mtu kupokea mambo ya mbinguni,
yes,
kama hajazaliwa mara ya pili.
Yes.
Lazima azaliwe na kuzaliwa huku. Anasema si kwa mwili na damu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Anasema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika.
Yes.
What? Something that they don't know. Tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Kiingereza sasa hivi, we are born of incorruptible seed. Manake throw to us every corruption you can.
Yes.
Tutupie uharibifu na ujua.
Yes.
But we are born of incorruptible seed.
Yes.
We are born of incorruptible seed.
Yes.
We are born of indestructible seed. Tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, yani neno la Mungu. Ukitutupa sisi kwenye matope,
yes,
hapo ndipo. Ukitupa sisi kwenye mbolea,
yes,
hapo ndipo tunang'aa.
Yes.
Hapo ndipo tunakuwa sawa sawa.
Yes.
Let them watch what you are going to become after today.
Amen.
Christianity.
Yes.
Christianity was supposed to be something that gives people not just hope.
Yes.
Gives people confidence of life. People should know. Na nifukuza kazi kwenye ofisi yenu, ni nyinyi ndio mmepoteza.
Yes.
Mimi na Mungu ndani.
Yes.
At least I was supposed to make your company go somewhere.
Yes.
Menifukuza mimi, I'm going to open exactly company like yours.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Listen to me my brothers and sisters.
Yes.
Roho wa Mungu akizalisha kitu ndani yako,
yes,
hakiwezi kuuawa na watu wengine.
Amen.
Hakiwezi kuuawa na uhaba wa fedha.
Amen.
Hakiwezi kuuawa na mateso ya shangazi na mjomba.
Amen.
Hakiwezi kuuawa na kukosa elimu.
Amen.
Nasikia anachosema.
Yes.
Mariamu alimbeba Yesu tumboni.
Yes.
Na akakaa naye miezi 9,
yes,
na akamzaa.
Yes.
Mariamu akwenda degree yoyote.
Yes.
Roho Mtakatifu hahitaji shule yako ili kukufanikisha.
Yes.
Whether umesoma au hujasoma.
Yes.
Whether ulifaulu au kufaulu.
Yes.
Whether ulikuwa na maisha yanayoeleweka hauna.
Yes.
Listen to me my brothers and sisters.
Yes.
Kama unaamini katika roho wa Bwana,
yes,
get ready for breakthrough.
Yes.
Get ready for elevation.
Amen.
Get ready for something new to be born.
Amen.
Sema niko tayari kwa kitu kipya kuzaliwa.
Niko tayari kwa kitu.
Sema roho zalisha jambo.
Rosa,
they don't know what the Holy Ghost can do. No, they don't. They don't. Watu wana tabia kumpimia Mungu sana.
Yes.
Mtu anakusema leo kuhusu sadaka yako. Unajua jana juzi lako ulikuwa unapeka wapi? I think I'm the most pastor who doesn't teach about offering.
Yes.
I teach the word. And when people understand the word, they give. Do they know kwamba wewe ulikuwa unanuaga ba mapombe makali na unayahifadhi kwenye fridge? Do they know? They are worried today of the 200,000 and they don't know that you used to spend 1 million in bar.
Yes.
See, unajua watu wanapenda kutupimia sana. Yaani unanionea unaionea huruma hela yangu mimi. Do you know how much I have? Tuheshimiane bana. Nakujaga hapa ibadani mimi. Nasimama hapo. Nasema wenye milioni 2, milioni 3 mpeni huyo dada hapo. Nimewahi kuomba hata fungu la 10?
No.
Do you know the interpretation? All those money ningeweza kusema nipeni mimi. Do you think how much more I can give? The spirit of God is bigger than what we think.
Yes.
Watu wamemfungia Mungu kwenye kiboksi. Alafu tunampimia Mungu kwa vitu vya kidogo vidogo vya kawaida kawaida. Watu wa Mungu tuamke.
Amen.
Tuamke, kuna jambo nchi haijawaiona.
Yes.
Hata kama liliona miaka ya wazee wetu huko. Liliona viwete wakitembea, lakini safari hii waandikiwa waone masamitela yameagizwa kutoka Japani.
Yes. Yes.
Ni mali yako wewe.
Amen.
Wanatakiwa waone makontena yametoka China, ni mali yako wewe.
Amen.
Wanatakiwa waone maduka makubwa yamefunguliwa, ni mali yako wewe.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sema Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu.
Zalisha jambo ndani yangu.
Zalisha jambo ndani yangu.
Zalisha jambo ndani yangu.
Zalisha jambo ndani yangu.
Kuna ndoto niko nayo.
Kuna ndoto niko nayo.
Kuna kitu naamini.
Kuna kitu naamini.
Acha nguvu zako zizalishe.
Acha nguvu zako zizalishe.
The same story tutaikuta mbele yenu huko, lakini the same story kwenye kitabu cha Luka.
Yes.
Sura ya 2. Mariamu anatokewa na malaika. Sasa hii hapa ni tofauti na hii.
Hii hapa amejitahidi kusummarize sana. Matthew amesummarize mno, hataki umbea. Ameenda very short and clear. Kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Mariam mama yake alikuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Imeisha. Kamaliza. Hamna maelezo. Kwa lugha nyingine, unatakiwa uanze kuonekana viwanja vya ikulu. Na hamna maelezo katokea wapi huyu?
Yes.
Hivi mnajua hivi ndio kazi ya Mungu anavyofanya?
Yes.
Hivi mnajua hivi ndio maana ya Roho Mtakatifu kuja? Kama ambavyo mauvimbe tumboni huaga hayana maelezo kwa nini anazaliwa. Roho Mtakatifu akiingia kwenye maisha ya mtu, alafu mabadiliko anaanza kuyafanya, hayana maelezo. Hayana traces. You cannot trace. You cannot. Kwa nini? Kwa sababu hatafuti mtu anayeelewa. Anatafuta mtu anayeamini.
Yes.
Angalia Roho Mtakatifu alipotokea kwenye uso wa nchi kwa mara ya kwanza. Mwanzo. And then we'll go to Luke.
Yes.
Mwanzo sura ya kwanza.
Mwanzo sura ya kwanza.
Kuanzia mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Mm-hmm.
Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu.
Mm-hmm.
Na giza lilikuwa juu ya uso
wa dunia.
Roho ya
Mungu mwanzo wewe nenda Luka. Mm-hmm.
Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
Nani?
Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
Aha.
Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru.
Maana yake hata Mungu mwenyewe akusema kabla roho yake kutokea.
Yes.
Haya, iwe nuru, alafu anasemaje?
Ikawa nuru.
Ilitokea wapi? Tell me, ilitokea wapi? What is the origin of light? Do you know light appeared?
Yes.
Amjelewa. No, let me pause a little bit and help you. Light was not processed.
Yes.
Light appeared.
In
other words, your success will not be processed.
Yes.
It will appear.
Amen.
Hivi nyinyi mmegundua kwamba kitabu cha mwanzo au Mungu anafanya mambo yake, hafanyi vitu vikue. Anavitokeza vikiwa complete.
Yes.
Hivi mnafahamu Adam hakusubiriwa akue? Nchi inaitoa miti, yenye majani na matunda. Yaani vyote anavitoa hapo hapo. Matunda, mbegu, vyote. Kwa mtu ulipotoka siku ile ulivyoitwa utoke kwenye ardhi. Haukukua. Ukaanza na matunda. Wanyama hawakukua. And you want to tell me? Simuona kama mimi wanavyosema hivi, nimetokea tu. Na wewe utasema kwenye biashara zako umetokea tu.
Amen.
Kwenye kazi yako umetokea tu.
Amen.
Ndio kile nakwambia, mchakato wa achio wenye akili.
Sisi wa rohoni.
We believe in miracles. Na mkumbuka yule kiwete aliyekuwa amekaa kwenye mlango wa mzuri.
Yes.
Tangu kuzaliwa kwake hajui kutembea.
Yes.
Alipotokea pale Petro na Yohana wanamwangalia lazima hivi, hatuna fedha wala dhahabu. Maana yake ni mchakato wa kupeleka hospitalini, sisi hatuna.
Yes.
Hatuna fedha wala dhahabu, bali nilicho nacho. Kalirosha kalikabaya.
Yes.
Nilicho nacho. Na wakati ule walichonacho ni kitu gani? Yesu aliwaambia msitoke mpaka atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nilichonacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu, simama uende. Piu. Hakukua na mchakato kwamba haya nyosha mguu kidogo, nyosha mguu kidogo. Baada ya ibada hii ya leo.
Yes.
Rundo la mema litakufuata.
Amen.
Nguvu za Roho Mtakatifu litaleta vitu kwako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Sema mema yatatokea.
Mema yatatokea.
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 Kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
Kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
Ninayemtafuta atatokea.
Ninayemtafuta atatokea.
Ninachokitafuta kitatokea.
Ninachokitafuta kitatokea.
Ninayoyatafuta yatatokea.
Yatatokea.
Atayaleta yeye.
Atayaleta yeye.
Kwa roho wake.
Kwa roho wake.
Sema mwezi huu wa nane.
Mwezi huu wa nane.
Kuna jambo roho wa Bwana anafanya. Kama unaamini nisikie, amina.
Amen.
Let me give you a trick a little bit. Labda itawasaidia na wenyewe wafanye mambo makubwa kwenye maisha yao.
Yes.
Tunaenda Mwanza. Hamna tangazo lolote.
Yes.
Mm?
Yes.
Hatujabandika kokote wala hamna anayejua kinachoendelea. Tumeingia Mwanza. Tunakatangazo ketu tuka Instagram. Kutoa tu taarifa. And then unamchukua Hans. Unawachukua kina Jema. Na watu wanne watano, unawaambia hivi, mnaweza kuomba masaa mangapi? Wanakuambia baba, niliwaambia naombe ni muombe masaa matatu. Mnaweza kuomba masaa matatu mfululizo? Wakaniambia baba, unataka tuombe manne? Maana hata manne tunaweza. Nikamwambia nipeni matatu tu. Nipeni masaa matatu tu. Hiyo ni Ijumaa.
Yes.
Mnaona nacho kusema? Asubuhi kwenye saa tano tano hivi wanaanza. Nikawaambia hivi, achilieni nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye mji. Nena kwa lugha, achilia nguvu za Mungu mpaka ili eneo lijae watu. 3 hours. Wanaanza. Sheketo barabala katoba yakoso mandala baya risala kwanza koti balaba soto raba rimandala baya risala pili katora baza labaya rabaya baya. Wengine mkawakuta mlivyokuwa mnakuja kutoka da mlikuta endelea kuomba, nafikiri pale kwa ndo risala pili. Baada ya pale wakanyoosha la tatu, naona wakapiga na nyongeza la nne, alafu baadaye nikaambia tuneni kupumzika. Ilipofika saa 4 jioni, saa 4 usiku, uwanja umejaa watu zaidi ya 8,000.
Yes.
Tunamchukulia Mungu poa. Tunamchukulia Roho Mtakatifu kawaida. Tunamuona wa kawaida. Understand, anasema mtapokea nguvu. He has power. He has power to pull anything you want.
Yes.
It may be in London, it can come to you.
Yes.
It may be in Kilolo Iringa, it can come to you.
Yes.
It may be in the palace, it yes. can come to you.
Amen.
It may be in Dodoma State House,
yes.
it can come to you.
Amen.
Kuanzia usiku wa leo.
Yes.
Kuanzia usiku wa leo.
Yes.
Roho Mtakatifu jana ndani yangu. Iachilie nguvu yako, na kwa nguvu yako vuta vilivyo vyema.
Yes.
Katika jina sana vuta vilivyo vyema. Hasa mtapokea nguvu akishakuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu Mariamu anapata mimba.
Yes.
Kwa Roho Mtakatifu iwe nuru ikawa. Kwa Roho Mtakatifu nchi inaitoa majani yakatoka. Hamna mchakato. We have neglected the greatest vital in the body of Christ. Huwezi yeah. kusikia mafundisho kama haya siku hizi. Habari za Roho Mtakatifu. It's very rare. Ila nakwambia hivi.
Yes.
Mtembeo huu unaanzia hapa Mkuyuni.
Yes.
Na kiwimbi kitazunguka nchi nzima.
Amen.
Nguvu za Roho Mtakatifu zitatembea kila mahali.
Amen.
We need the power of the Holy Ghost.
Yes.
That's our own secret. Wakati wenzetu wamekaa mahali, wanasoma visomo, wanafukiza udi, wanafukiza vitu, well, the only thing we have is the power of the Holy Ghost.
Yes.
Hatuna issues hizi. Hatuna. Hatuna, yani Roho Mtakatifu akijitoa kwenye equation, tumekwama. Tutaishia tu kwa babaja wabimai maneno. Be a true Christian, my friend.
Yes.
The world has a lot. A lot. Ibilisi amekusudia kutushake kuliko unavyofikiri.
Yes.
Understand, siku za mwisho zinakaribia. Never neglect the power of the Holy Ghost. That's our only secret and our difference. Utofauti wako wewe na mpagani yoyote ni nguvu za Roho Mtakatifu.
Yes.
Vingine vyote mnafanana, wote mmesoma shule na sawa. Wote mnatumia nyinyi Instagram. Wote mko TikTok. Wote mnauza vipodozi. But what's the difference? What's the difference? The power of the Holy Ghost. The power of the Holy Spirit. The power, understand, kama wanafunzi wa Yesu wangekuwa wakamilifu vya kutosha, yani wamekamilika kwenye kila eneo, hawajamkosea Mungu, wako vizuri, wasafi pia. Achana na wewe na mbilinge mbilinge zako za maisha. Wao wanafunzi wa Yesu wamejiachia wenyewe, wamemtumikia Yesu. Yesu anamwambia hivi, msitoke. 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 Nguvu za Mungu zimeanza hapo. Msitoke. Na humu ndani leo tutajaa nguvu za Mungu sivyo kawaida.
Amen.
Nimemuomba Mungu siku hii ya kwanza.
Yes.
Siku hii ya kwanza, na kesho tutakuepo tena hapa.
Amen.
Kesho kutwa tutakuepo tena hapa.
Amen.
Yes. And can I tell you the best news?
Yes.
Can I tell you the best news?
Yes.
Wale wote mliokoka kipindi hiki.
Yes.
Jumamosi.
Yes.
Tuna ubatizo wa maji mengi.
Amen.
Na ujazo wa Roho Mtakatifu.
Amen.
Nitaufundisha vizuri siku ya Ijumaa.
Yes. Yes.
Mwaka huu. Mwaka huu ni wao.
Yes.
Ndio ataaga.
Amen.
Shalabakares. We have neglected the power. Nimekwambia wanafunzi wa Yesu na yote waliokuwa nayo na ubora wao wote wa kutembea na Yesu, still Jesus told them, guys, don't live without the power. Msitoke kwenda kokote mpaka atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kwamba Yesu anafananaje. Nisikilize, kuja kwako Mkuyuni na kujieleza sana kwa watu hakuwezi kuleta tofauti. Usiwaambie viani hapa sasa nina don't speak about me. Don't speak about me. Just receive power, my dear.
Amen.
Just receive power.
Amen.
When you receive power,
yes.
wao wenyewe watatuambia tupeleke na sisi.
Amen.
Na saa ndio hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema kwa jina la Yesu.
Amen.
Watakuelewa wakati hawakutaki.
Amen.
Sema watanielewa wakati hawanitaki.
Watanielewa wakati hawanitaki.
Because of the power.
Because of the power.
Wanachokitafuta watu kwa waganga ni kitu gani?
Power.
Ni kitu gani?
Power.
Ni kitu gani?
Power.
Watu wanasafiri kutoka Dar kwenda Sumbawanga kutafuta nini?
Power.
Watu wanasafiri kutoka Dar kwenda Tanga kutafuta nini?
Power.
Manake mjini hamna mtu anaweza kusurvive bila power.
Yes.
Na power pekee tulionayo sisi ni ya Roho Mtakatifu.
Amen.
Ni ya Roho Mtakatifu.
Amen.
Ni ya Roho Mtakatifu.
Amen.
Na leo hii anatujaza nguvu yake.
Amen.
Na leo hii anatujaza nguvu yake.
Amen.
Na akiingia ndani yako.
Yes.
Akiingia ndani yako.
Yes.
Mambo yanatokezeshwa.
Amen.
Au yatokezeshi wewe, anayatokezesha yeye.
Amen.
Mambo yanaanza kutokea.
Amen.
Yanaanza kutokea.
Amen.
Kafu unaanza kuona kuna idea inakuja.
Yes.
Kafu unaanza kuona labda nipite upande huu.
Yes.
Kafu unaanza kusema hivi, "Hey, ngoja nifungue kitu fulani tuone."
Yes.
Unadhania ni wazo lako, ni yeye ameongea.
Amen.
Ni yeye ameongea, anasema utasikia sauti nyuma yako.
Amen.
Ikikwambia njia ni hii.
Amen.
Njia ni hii.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Roho anaongea. Roho anaongea.
Yes.
Roho anaongea, sema tu anaongea kutoka ndani yetu. Na akiongea kutoka ndani yetu, roho anasema hivi, "Yale kama kuna kitu kimeniambia, sio kuna kitu. Ni roho amekwambia."
Yes.
Jiandae kuwa na usikivu wa rohoni.
Yes.
Jiandae kuwa na usikivu wa rohoni.
Amen.
Maana roho ataanza kukushemesha. Kuna watu mnatakiwa mlale na notebooku zenu vitandani.
Yes.
Maana roho atakuwa akiwasemesha.
Amen.
Roho atakuwa akiwasemesha.
Amen.
Ideas za biashara zenu.
Amen.
Mwingine umekwama mahali uone breakthrough yoyote.
Yes.
Usipate pressure. Wala usihangaike kunipigia mimi simu.
Yes.
Wala usihangaike. Tulia zako ndani. Jambo lolote ambalo umekwama, umeona kio kijaribu aliendi.
Yes.
Rudi ndani. Roho Mtakatifu, naomba njia.
Yes.
Wewe ndiwe mwenye siri zote.
Yes.
Ulikuwepo kabla kitu chochote kijaumbwa. Naomba njia, naomba njia. Naomba njia, kato la baya. Piga tani zako pale. Na leo hii hata kama hujawahi kunena kwa lugha.
Yes.
Wait and see what the Holy Spirit will open to you.
Amen.
They don't know that three things are born by the Spirit.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hai, anasema kwenye kitabu cha Joeli, anasema tazama zinakuja siku hizo, na siku zenyewe ndio hizi.
Yes.
Sababu zilitabiriwa kipindi kile.
Yes.
Na ukitaka kujua siku zenyewe ndio hizi, injili ya Roho Mtakatifu haihubiriwi na mchunga na mzee. Angalia nihubiri. It tell you the season has come.
Yes.
Look all around the world. Preacher men who are on fire for God. They are all young people.
Yes.
It tells you what? The days of Joel are here.
Yes.
Mungu atusaidie nchi yetu tusije tukapitwa.
Amen.
Tusije tukapumbazwa.
Amen.
Tusije tukapumbazwa. Acheni ushabiki, itafute nguvu ya Mungu.
Amen.
Itafute nguvu ya Mungu, utajua kupambanua the truth. We are led by the Spirit, not by the social media.
Yes.
When you do this, you are supposed to analyze from the Spirit and say, it is. It is not. By the Spirit. The conviction should come out of the Spirit first.
Yes.
Otherwise, wewe basi unadanganya vitu vingi sana. Sana. Because you are led by what you see. Biblia inasema we walk by faith, not by sight.
Yes.
Read about Joel a little bit.
Joel sura ya pili.
Mstari wa
28.
Yes.
Hata itakuwa baada ya hayo.
Hata itakuwa baada ya hayo.
Ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili.
Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Naomba kujua wenye mwili wako wapi hapo. Wenye mili wako wapi hapa? Tunataka tumdai Mungu ya ahadi leo.
Yes.
Ulituahidi utamimina roho yako juu ya wote wenye mwili.
Yes.
Tumiminie roho yako.
Amen.
Tumiminie roho yako.
Amen.
Tumiminie roho yako.
Amen.
Tumiminie roho yako. Nitamimina roho yangu juu ya wote
wenye mwili.
Alafu
na wana wenu waume kwa wake watatabiri.
Wana wenu waume kwa wake watatabiri. Do you see the first assignment ya roho? Ni kutabiri.
Yes.
Kwa hiyo atusubiri kwenda kwa nabii.
Yes.
Humu ndani baada ya ibada ya leo.
Yes. Yes.
Na kwenye movement hii ya mwezi huu.
Yes.
Kila mtu anatakiwa atabiri ovyo ovyo.
Amen.
Yaani unakaa unaiangalia biashara yako.
Yes.
Baadaye ya kulia na kulalamika.
Yes.
You look at it and you say katola bratisoto.
Yes.
I prophesy. Amen. Tomorrow I'll make money. I'll Amen. Make money. Tomorrow customer. Oh my God, do you understand what I'm saying? Aliye na roho my dear.
Yes.
Aliye na roho ana tabia na zile kesho majira kama haya
yes.
wanakuja wateja 38 watanunua kwenye duka hili
yes.
unataka kuniambia wote waliotabiri ni kwa sababu walivyoona walivyovitabiri
no
they prophesied by faith yes. for your information every prophecy is given by faith yes. kwa hiyo unapotabiri you prophesy because you believe You just mention any number that comes in your heart. Mfano, mention the number. Any number that comes in your heart. 25. How old are you? Okay. When you mention that number, then you start roaming in your heart. Why 25 mekuja? Why 25? Why 25? You start roaming. You allow the spirit to roam. Mtandao una search. Why 25? Why 25? Why 25? You roam until you pick another idea that connects to whatever that you spoke. Anyway, I don't want to teach about prophetic today. I'll talk to you more. No, let me do the foundation first.
Yes.
You are entering somewhere.
Yes.
And then suddenly, how I wish I explained this. You know that particular day, I was with Hans, Pastor Kelvin, with that lady there, Bella Nyoshemkono, that lady there. My wife was somewhere else talking on the phone, and we were with another guy called Spencer. And I told them exactly, this is what is going to happen. Ask these two boys, they will tell you. I said, do you see what happened here? This is what is going to happen. It's going to happen, T, and they're going to do this. They told Now, just there, there is an office, there is a conference room. What was serikali going to have a conference here? They came out and greet me. You understand what I'm saying?
Yes.
Everybody was there. To the manager of the hotel, he's there. It was a public place. And I told them, but just because this person has arrived here, you will hear something. I told them, you prophesy. So when you prophesy, you get ready. It is no longer a surprise to you.
Yes.
When you prophesy, you know how to get in and you know how to get out. What's the definition? When you enter somewhere, you have to wake up in the morning. Alafu umejiandaa na safari. And then you pray. Roho yako inakwambia, no, not today. Don't travel. Kama kuna ulazima sana, you prophesy, you say, we will get challenged along the way. But I prophesy, we will come out better.
Amen.
And then you start the journey. You prophesy not because you feel it. You prophesy because the power is on you. Sijui umeelewa ninachokifundisha hapa?
Yes.
Umeelewa ninachokifundisha? Biashara yako iko shambled. Vitu haviendi, uelewi. Don't cry. Prophesy.
Yes.
Mungu alimwambia Ezekiel, mifupa hii inaweza kuishi. Ezekiel akasema Bwana wewe wajua. Akamwambia hivi, itabirie mifupa. Kwa maana yake Ezekiel hakuwa na neno la kutabiri. Ezekiel alikuwa hajui kutabiri. Alikuwa anaiangalia mifupa na hajui nini cha kufanya. Mungu akamwambia itabirie mifupa. Biblia inasema hivi, Ezekiel akamwambia na Mungu, itabirie mifupa, iambie mifupa, sikia neno la Bwana. Sasa niwaulize swali. Kwa mfano ukiangalia Ezekiel 37 ile inazungumza habari za mifupa na kutabiri. Naomba mnijibu. Je, ni kwamba Ezekiel aliona katika roho mifupa ikijaa nyama?
No.
Aliona?
No.
Mnijibu, aliona?
Hapana.
Ni aliambiwa na Mungu hata yeye hakujua kitakachotokea. Watu wa Mungu mnaliona anachokisema?
Yes.
I really want you to get this. It will change your life. This is how we live. This is how we live. This is how we live. Sometimes me and my wife will wake up and we start prophesying toward the week. We wake up not because we have seen or we feel. Ukisha feel tu sio imani. Na feel kama kutakuwa na hela. No, that's not faith. Faith creates.
Yes.
Remember, yes, na mzungumza habari zake. Aliingia ndani ya tumbo la Bikira Mariam bila idea ya mtu.
Yes.
Alitokea tu. Maana yake nini? Palipo na nguvu ya Mungu, tutajuaje hapa pana nguvu ya Mungu? Pale kitu kitakaposemwa na kikatokea exactly. Usiogope kama ulimsikia au kumsikia, wewe fyatua tu, sio na nguvu ya Mungu?
Yes.
Nauliza si unayo?
Yes.
cha msingi ni kuwa na roho. Ukimaliza kuwa na roho, fiatua. Fiatua unabii.
Amen.
Fiatua.
Amen.
Baba hawa jinga wajinga hawa. You prophesy. You prophesy. Dunia yetu, kizazi chetu licho nacho, kinaamini sana kwenye hela. Kinaamini sana kwenye connections. Kinaamini kwenye masifa. Kinaamini kwenye trends. With the desperation ya kutrend, people can do anything. But with a man with a prophecy, with your prophecy,
yes,
with your prophecy, you can bring anything that is not there. Kumbuka, anasema Mungu ayatajaye mambo ya amba. Unajua ni ayatajaye?
Yes.
Sio ayawazae. Sio ayaumbae. Ayatajaye mambo ambayo hayapo, kana kwamba imekwisha kuwapo, ili yawepo. Nimeongezea ya kwangu hapo. Ayatajaye, awatajaye wateja ambao hawapo, kana kwamba imekwisha kuwapo, ili wawepo. Aitajaye afya ambayo haipo,
yes,
kana kwamba imekwisha kuwapo, ili iwepo. Aitajaye fedha ambayo haipo,
yes,
kana kwamba imekwisha kuwapo, ili unadaiwa kodi, hujui cha kulipa. Una hela ya kulipa, hujui hela itatokea wapi. You pray, my friend, amesema ombeni. Ombeni lolote, lolote hata kama ni kodi ya nyumba, omba.
Yes.
Kaloba yakato. Sitatoka kwenye nyumba hii, sitafukuzwa. Kila bando la baya kato. Sitaibika konde le baya kata. Sitafukuzwa kodi kwa la baya. I prophesy. You see, when you start praying with the Holy Spirit, when you start praying, Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, lakini roho mwenyewe hutusaidia katika udhaifu wetu. Hasa hilo neno katika udhaifu wetu, wengi wanadhania roho anatusaidia tukiwa wazinzi. Roho anatusaidia tukiwa wezi. Udhaifu wetu naujua. Udhaifu wetu ni kwa kuwa hatujui kuomba. Kwa udhaifu wa mwanadamu sio uongo, sio uzinzi. Udhaifu wa mwanadamu hajui kuomba jinsi ipasavyo.
Yes.
That's the only weakness.
Yes.
Ambayo roho ndio anakuja kusaidia. Maana yake huyu mtu anaweza akawa na manyongonyongo yote, but if he knows how to pray right, ametoboa.
Yes.
Ametoboa.
Yes.
That's why in the Bible we have men like David.
Yes sir.
Ambao they did all the mess, you know. Alafu alivyowekwa kitako na Mungu, akamwambia chagua adhabu tatu. The man knew how to pray. Roho utusaidia katika udhaifu wetu. Udhaifu sio kuzini au kuongea uongo. Udhaifu ni kutokujua kuomba, kwa sababu wako wazinzi wengi wana hela kuliko walokole wanaomba. Kwa hiyo sifa ya kuwa mlokole sio utakatifu peke yake. Sifa ya kuwa mlokole is to overcome this weakness, yes, of not knowing how to pray right. Yesu anasemaje? Hampati kwa sababu hamuombi. Kwa hiyo sio hampati kwa sababu hamhudhurii ibadani. Ibadani nakuja, lakini kuna namna hamuombi. Anasema hata kama mnaomba, mnaomba vibaya. Kwa sababu ya hao watu kutokupata, si kwamba Mungu amewachukia, hawaombi. Na kama wanaomba, wanaomba vibaya. Kwa when you start praying, Baba katika jina la Yesu, neno lako linasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Baba nimekuja unionyeshe. Unionyeshe nakaribia kufukuzwa koti. Siko tayari kutoka hapa. Mungu sijui nimekosea wapi, lakini ninachojua wewe una uwezo wa kunipa mimi fedha ya kulipa kodi hapa. Sijui itatokea wapi, lakini ninatabiri. Unaanza mdogo mdogo, yes, kama unaomba jambo la kawaida, and then suddenly unakuja unabii, unakuja kwenye moyo wako, unakuja kwenye kitu cha kusema. Sasa usiogope kikija. Unaanza kusema hivi, ninatabiri kesho saa 4 pesa itatokea kokote, kuna mtu atatuma pesa.
Yes.
I prophesy money is coming.
Amen.
Kama walikuwa hawajui tunapataje hela, ndio nimewaambia siri. Do you remember about Elisha? Elisha anakaa nyumbani kwake, anasema kesho majira kama haya kibaba kimoja cha ungwa kitauzwa nusu shekeli. Upotabiri namna hiyo, wakoma hawakusikia neno, ila neno liko kwenye atmosphere tayari.
Yes.
Linasukumwa, linasukuma vya kusukuma. Wakoma wanaenda kutembea, wenyewe wakoma wanadhania wale watu wamewakimbia wao, wenyewe wakoma wanadhania ni vishindo vyao, kumbe Roho Mtakatifu analifanya leo kicho kwa nalia. Yaani kama magari, matairi ya magari ya vita, kichokone unasikia magari ya tairi, magari ya vita, matairi ya magari ya vita, kumbe ni lile neno la Elia, kibaba kimoja cha unga kitauzwa kwa robo shekeli. Kwa hiyo kokote ambako kuna unga,
yes,
kokote ambako kuna
unga,
eh,
come on.
Elia anaambiwa na Mungu,
yes.
Nenda kwa mwanamke katika mji wa Serepta,
yes.
Nimemwandaa mwanamke mmoja pale akulishe. Do you know Elia akuja akua anajua kama yule mama ni mjane? Hakuwa. Elia anainuka anaenda. Roho wa Mungu amempa maelekezo. Angeza kusema hivi, mimi nimezoea hapa na nikwambie kitu. Unataka kukaa na Roho Mtakatifu vizuri, ondoa mazoea.
Yes.
Anza kusema hivi, mimi nimezoea, hii ndio staili yangu. Roho Mtakatifu atakuacha na staili yako.
Yes.
Na ndio maana kwenye kipindi hiki cha outpouring of the Holy Spirit, kuna ma signs and token mengine hata kwenye kitabu hayajaandikwa. Utayachapa mwanangu, hata utashangaa umepita ambapo hukutarajiwa kupita.
Amen.
Gubahari guko mbele yako. Sema gubahari. Gukubwa kuko mbele yako. Alafu hujui namna ya kupita. And then unaisikia sauti ndani yako inakwambia hivi, nyanyua mkono, gawanya bahari. Unaweza ukaanza kuuliza hivi, samani Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikinyanyua mkono bahari inagawanyikaje? Lakini muone Musa, kabla ya kupewa unabii wa kunyanyua mkono kugawanya bahari, anatabiri yeye. Anasema hivi, tizameni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana. Wa Misri hao mnaoona leo, hamtaona. Do you know? Lile neno alikuwa neno la Mungu. Musa aliongea tu kitu cha kuatia moyo watu, lakini spoke as a prophecy. Niulize swali, wa Misri walionekana tena?
No.
And yet it was not the word of God, but the man prophesied. Kwa nini usimwambie mwanao anayekoa sana, kikozi hiki kinachokutesa mwanangu,
yes,
ninakutabiria kwa jina la Yesu. Amen. Hata kama elewi sio kazi yako. Kazi sio kuelewesha. Mungu aliposema nchi itoe majani, maana yake nchi ilikuwa inaelewa?
No.
Nauliza, ardhi ilikuwa inaelewa? Tamkia vitu vyako hata kama vinyao visikii.
Amen.
Ulimwengu wa roho unajua cha kufanya.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sema ye Bwana.
Ye Bwana.
Kwa roho wako leo hii.
Kwa roho wako leo hii.
Ninatabiri.
Ninatabiri.
Mema kunijia.
Mema kunijia.
Ninatabiri.
Ninatabiri.
Kila ubaya wanaonifanyia.
Kila ubaya wanaonifanyia.
Unageuka kuwa mema.
Unageuka kuwa mema.
Najiona nikiongezeka.
Najiona nikiongezeka.
Najiona nikifanikiwa.
Najiona nikifanikiwa.
Napiga hatua sana.
Napiga hatua sana.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
By the power of the Holy Spirit. Ni vyetu watu wa Mungu. Wakati mwingine kwa sababu ya level tuliyopo na namna Mungu alivyotuchukua kimaisha, ni ngumu kuamini haya ninayokuambia.
Yes.
Wakati tuko Morogoro, mimi na mke wangu, kuna shule moja ambayo ni nafikiri mnaifahamu, inaitwa Morogoro International. One of the best international schools in the country. Now it was in my desire watoto wangu wasome pale. By that time sikuwa na hela. I didn't have enough money to take my kids there. Because it is millions of money. Millions of money. You know, nazungumza, sizungumzi English medium, nazungumza international school. I didn't have money. My wife is the testimony. Anaweza kukwambia hata hapa. You see what happened? I told my wife, this is what I want to see to my children. There is a standard of education I want to offer to them. What I didn't have, I will give it to them. They will go to the best school in this country. In any area I'm going to be, my kids will go to the best school. The best. I said that when I didn't have money. That time I'm going to kufundisha kilakala kwa watoto. Narudi nyumbani. One day, I told my wife, today, mwezi wa nane, mwezi wa saba, nataka tuende kwenye ile shule. Watoto wangu watasoma pale. Anaambia, baby, hatuna hela. Wanaweza tukaanzia shule za kawaida. Niambia, not me. I don't know how it will happen, but I know God will open the door.
Yes.
Ah, my friend. Let me tell you the story of my life. Let me tell you the story of my life with the Holy Ghost. Nikiwa kwenye gari ananiendesha dereva. Hey. By that time huyu dereva wangu wa gari yangu ya sasa ndio alikuwa dereva taxi wangu. So he knows my ways. Mimi hata wakati sina hela, kwa kweli maisha ya kinyonge sikuyaweza. I had my standard.
Yes.
I had my standard. Nisikilize, ni wewe ndo unajipimia. Wewe ndo unajiambia kwamba mimi I cannot afford Uber.
Yes.
I cannot afford taxi. Wewe ndo unasema. Lakini you can decide from today.
Yes.
You change the lifestyle.
Amen.
You change the street you are staying.
Yes.
Unahama mtaa unaokaa.
Yes.
Unahama chakula unachokula.
Yes.
Nasikia anachosema.
Yes.
Mwe mnaenda na nyinyi 5-star hoteli huko msemwe kidogo. Unakaa sana magorongondo huku, ndio maana kila kitu lazima wakwambie waambie, lakini kila kitu lazima wakwambie. Nenda kule na wewe ukajionee vitu. I told my wife, let's go. Tukiwa kwenye gari. Tikabala sutaba. Rico polotoske brede, rico to lamande, riba la kasoto. I pay the way. I don't know how it happened. A way. Nikaingia kwenye ile hoteli. Kwenye shule. Nipoingia kwenye ile shule, pa ghafla nikamwenda kwa director. And then you see, nilipofika pale, sikujitambulisha kinyonge, my friend.
Yes.
Niweka kitu flani. Ngambia, yes sir, how are you? Asante Bwana Yesu kwa ungenge aliyowachilia mdomoni mwangu.
Yes.
Nikiwa nimejaa roho, my friend. Ngambia, we want to bring our kids here because you know, we took them. Is it walikuwa nasoma shule moja inaitwa Nguzo Suji Fransalia niziko kule Morogoro. Nikaambia, we came with them from South Africa, so we are looking for the school. You see, ukijipeleka kinyonge ndivyo atakavyokuchukulia.
Yes.
Nasema ukijipeleka kinyonge ndivyo atakavyokuchukulia. Kuanzia jioni hii ya leo.
Yes.
Tabiri unachotaka kutabiri.
Amen.
Unaamua wewe ni nani?
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Biblia inasema Mungu alimpitishia Adamu wanyama.
Yes.
Ili aone atakavyowaita.
Yes.
Na vile alivyowaita,
yes,
ndivyo alivyokuwa. Swali langu ni hili, unahitaji biashara yako? Unahitaji kazi yako? Unajihitaji wewe mwenyewe? Hallelujah.
Amen.
Sema karabosta la gira baranda.
Karabosta talia manga.
Nikaingia pale mzee.
Yes.
Nimeingia pale nikamfuata the director. Come here, you know. So we are looking for akaanza kundu. Sasa hivi let me take you to the tour. You know the way you present yourself. Kuji present kama mkata majani ndio hivyo hivyo. He started taking us to the tour. Ndio ndo kosa alolifanya. Wakati anatupeleka kwenye tour nikamtanguliza mke wangu, go and talk to him ahead. Nipeni hatua moja. Alafu mimi huko nyuma napiga shiketo mvregira.
Yes.
Wanangu atakaa hapa. I prophesy. Ardhi hii inawakubali.
Yes.
I prophesy. Ardhi hii inawakubali. I prophesy. Door is opening. Door is opening for them. Door is opening for them. I prophesy. Door is opening for them. Kutaraba sheke. Ribozo kotola baya. Ramandele baka ya dosh. Raba ya kata. Ame tuzungusha ule baba. Anaongea na mke wangu mdo wote. Minapige kotola bradi. Rapas kotele ba. Ribalo sheke. Ramando laba. Ribala kabado. Ramandela baya. Raba kato. The time we are coming to finish, I have to release a swali. Okay. So this is the school fees and this is the plan. Can be okay. We are coming. Unafikiri tuliwapeleka siku hiyo hiyo? Unafikiri tuliwapeleka mwaka huo? Hatukuwapeleka mwaka huo. But my goal,
yes,
was still there.
Amen.
The next semester, I went again. I remember you. Gambia, yeah, we traveled. We traveled, you know. Asasa, what are you doing for living? Gambia, I'm a man who is very busy. I work with the government, I work with the country, I work with the city. I never said I'm a preacher.
Yes.
Because I know the idea of preachers in Tanzania. I said I'm a very busy man. Businessman. You know, we went to Dubai. I started mentioning the country. We went here. Now, because we are traveling a lot, we thought kids... Unajua wazungu wenyewe wanajua kama unaweza kusafiri na mtoto. So we were just giving them online education. So we came again to ask if there is a chance. Akasema, why not? Watu wa Mungu, by that time, nilikuwa bado nafundisha kila kala. Siku moja nikaenda kufundisha. Nikaenda kufundisha, this is what happened. Nienda kufundisha njiri. Nalikuwa ni graduation siku hiyo. Nimemaliza kuhubiri. Alitokea mama mmoja. Akasema, I don't know. Sikujua kama watoto wetu wanapewaga elimu namna hii. Mnawahubiria vizuri namna hii. Baba, what can I do for you? Nikamwambia, I have a form. The first school fees of my daughter, my firstborn daughter, was paid for another person. Nikamwambia mke wangu, this is the beginning and we will never go back. Right now, my kids are studying at the, you know, not because we have money. It's because we allowed the power of the Spirit of God to go ahead of us. Nguvu yake imetangulia. Nguvu yake imetangulia. Can I give a story of my cars?
Yes.
It will surprise you. It's not about money that was in the account. It was about the prophecies that I give. I told myself I will never drive a car that is common. I will drive something that is not there in the country. If it will be there, I'll be the first one.
Yes.
Wait. They have not seen anything yet. I prophesied. You prophesy about everything in your life. Kama watu wa zamani, wali prophesy kuhusu maji ya kunywa. Yes. Wali prophesy kuhusu mifupa. Wali prophesy kuhusu fedha. Sisi tunaona kama vitu hivi. Unajua, yani mambo ya mwilini. Sisi hatuwezi kutabiri mambo ya mwilini. Sawa, wewe baki na mambo ya mwilini, rohoni. Sisi wacha tubaki na mambo ya mwilini wakati tunakula vizuri na kuishi vizuri. Tuna uhakika wa kwenda mbinguni mpaka rohoni.
Amen.
Prophesy. Prophesy my sister. Umeona dada zako wote wameingia kwenye changamoto za ndoa. Prophesy. My days are coming.
Yes.
And my marriage will be the best.
Amen.
I prophesy I will have the best life.
Amen.
I prophesy I will have my own car.
Amen.
I prophesy before this year end.
Yes.
I'll be in my own house.
Amen.
Prophesy. And watch the power of God bringing it to pass.
Yes.
I'll go deep more tomorrow. But today, ni kuonyesha. Kilianzishwa na Roho Mtakatifu.
Yes.
Vinaanzishwa na Roho Mtakatifu. Mungu anamwambia Ezekiel, itabiria mifupa. Alipoitabiria mifupa Ezekiel, Biblia inasema hivi, ukatokea upepo. Mfupa ukaanza kusogeana na mfupa. Kwa kumbe tunapotabiri, mfupa unasogeana na mfupa. Kumbe tunapotabiri, dola inasogeana na dola. Kumbe
yes.
Oh my God. Niko naambia mtu mmoja, people are discussing these cheap things. Do you know the pound? Pound is 3,800 now. Do you know? How are not bad because they are not in the sake of the economy of this country. We run the economy, so we are busy running the economy of the country. They are not aware. They are not aware. They are not aware. In this economy, do you know your kids are going to beg if you're not smart?
Yes.
Do you know those who are in power, they will keep on putting themselves there on power? Ah! Wakati haya marishafu yanatokea, mavimbi ya siasa yanatokea kwenye nchi yetu, why don't you position yourself and prophesy? The next one, it will be me.
Yes.
Shaliko frene Claudia Branena. This is what the Spirit of the Lord is saying.
Yes.
I'm going to pour out my spirit to you and your life is going to be transformed.
Amen.
Na hiki ndicho anachoniambia Roho wa Mungu. Kila mtu atajua.
Amen.
Kila mtu ataona.
Amen.
Kila mtu ataona.
Amen.
God, look please, quickly. Quickly. As we finish.
Luka sura ya kwanza
mstari. Ayayayaya. Yes.
Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbali ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, "Salamu uliyepewa neema."
Salamu uliyepewa. Salamu uliyepewa neema. Kwa kinachofanya akufuate sio bikira wako.
Yes.
Ila wewe umepewa neema. Kinachokufanya akufuate sio cheti chako, ila wewe umepewa neema. Kinachokufanya akufuate sio chochote ulichonacho, ila wewe umepewa neema.
Yes.
Mm-hmm.
Akaingia nyumbani kwake akasema, "Salamu uliyepewa neema, Bwana yupo pamoja nawe." Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, "Salamu hii ni ya namna gani?"
Ndio.
Malaika akamwambia, "Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu."
Tazama, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Alafu anasema tazama. Le neno tazama maana yake behold. Neno behold maana yake see with an eye of a prophet.
Yes.
Angalia kama nabii. Hii ninalokuambia usiliangalie kwa namna ya mwili.
Yes.
Hii ninalokuambia liangalie kama nani?
Nabii.
Anamwambia umepata neema. Umepata neema quickly.
Akaingia nyumbani kwake akasema, "Salamu uliyepewa neema."
Kama unasikia Roho Mtakatifu ameanza kuingia ndani yako, usikatishe. 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 Rushi nguvu za Mungu zitembee ndani yako. Umepata neema, eh?
Bwana yupo pamoja nawe.
Bwana yupo pamoja nawe.
Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno haya.
Yes sir.
Akawaza moyoni,
"Kita baraka.
Salamu hii ni ya namna gani?"
Endelea kusoma rata.
Malaika akamwambia, "Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu."
Oh yeah.
Tazama,
kuna watu mnanaondoka na neema ya Mungu leo.
Amen.
Ukipata neema anasemaje? Tazama,
utachukua mimba
na utachukua mimba
mwanamume.
Utazaa mtoto mwanamume.
Na jina lake utamuita Yesu.
Jina lake utamuita Yesu.
Huyo atakuwa mkuu.
Huyo atakuwa mkuu.
ataitwa mwana wa aliye juu.
Ataitwa mwana wa aliye juu.
Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi.
Yes sir.
Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele.
Mm.
Na ufalme wake utakuwa hauna mwisho.
Mm.
Mariamu akamwambia malaika.
Swali hilo hapo.
Litakuwaje
neno hili? Umenielezea yote haya. Nitapata mimba. Nitapata mtoto.
Yes.
Mtoto atakuwa mkuu. Mm. Nitapata biashara. Biashara itakuwa kuu. Mtaji utakuja. Kazi itapatikana. Tell me how. Tell me how. Maana mimi sijui mume bado.
Yes.
Niambie itakuwaje hayo unayoniambia. Piti unaniambia nitabarikiwa. Piti unaniambia nitainuliwa. Piti unaniambia nitaongezeka. Piti unaniambia nitafanikiwa. Tell me how. The answer is there.
Malaika akajibu akamwambia.
Malaika akamwambia.
Roho Mtakatifu atakujilia juu yako.
Roho Mtakatifu atafanyaje?
Atakujilia juu yako.
Atakujilia juu yako.
Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama uvuli.
Na nguvu zake aliye juu. Na nguvu zake aliye juu. Sio nguvu za mama yako tena. Sio nguvu za elimu yako tena. Sio nguvu za watu wako wa karibu tena. Sio nguvu za wanasiasa ulionao. Sio nguvu za jeshi ulionalo. Roho wa Mungu atakujilia kwa nguvu. Na nguvu zake aliye juu.
Zitakufunika kama kivuli.
Zitakufunika kama kivuli.
Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa.
Kwa sababu hiyo.
Kitaitwa kitakatifu.
Hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu.
Mwana wa Mungu.
Kwa hiyo mchakato wote utakaofanyika.
Yes.
Hautafanyika kwa sababu umetumia bidii zako.
Yes.
Nguvu za aliye juu.
Yes.
Zitakufunika kama kivuli.
Amen.
Nguvu za aliye juu.
Yes.
Zitakufunika kama kivuli.
Amen.
Roho Mtakatifu atakujilia.
Yes.
Roho Mtakatifu atakujilia.
Yes.
Roho ameanza kutembea sasa. Ameanza kutembea sasa. Roho Mtakatifu atakujilia.
Amen.
Pia anasema alipoingia siku ile.
Yes.
Roho Mtakatifu.
Yes.
Alipokuja.
Yes.
Akaja kama uvumi wa upepo.
Yes.
Ukawajalia nyumba yote.
Yes.
Ghafla wakaanza kunena kwa lugha mpya.
Yes.
Hawakuelewa wanachoongea.
Yes.
Ghafla wakaanza kuongea.
Yes.
Saidia huyo ameanguka hapo. Ghafla wakaanza kuongea kwa lugha mpya. Ghafla nguvu zikaanza kutembea katikati yao. Ghafla zikaanza kutembea katikati yao. Ghafla zikaanza kutembea katikati yao. Ghafla nguvu zikaanza kutembea katikati yao.
Jerisa para irada shataya.
Holy palata. Naliona wimbo la Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto sura ile ya 14 anasema tamanini karama. Tamanini karama. Tamanini karama. Tamanini karama. Anasema tamanini karama zilizokuu. Tamanini karama za rohoni. Na karama ya kwanza ni Roho mwenyewe. Ni Roho mwenyewe. Karama ya kwanza ni Roho mwenyewe. Karama ya kwanza. Kaliprotosoko baya. Tamanini karama. Tamanini karama. Tamanini karama. Karama ya kwanza ni Roho mwenyewe. Mwenyezi unamtamani leo. Mwenyezi unamtaka leo. Kati palakata. Nijaze. Toli palakata. Shatke. Paroske. Talibala. Shatoko. Palikoto. Shateleba. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Kati brodos. Shateketa. Katore. Rapateka. Shatoto. Masokoto. Paliketo. Kelebara. Tamanini karama. Shakataba. Nguvu zako aliye juu. Sinifunike kama kivuli. Nguvu zako aliye juu. Sinifunike kama vivuli. Shatalaba ya kata. Koshekeba. Lasota. Kelebrotos. Shatalaba ya. Rapataket. Shatalaba ya. Kotilaba ya. Toli baya. Shata kebo. Rata kebos. Shata kebo. Rebrosko reduya bayate. Erida bayando reduya. Rata yandro sedo. Rekaya yandra. Satele. Shatale. Palosko. Talisko. Masoto. Pokea karama za Roho Mtakatifu. Tamanini karama. Tamanini karama. Shatola los. Masoko brai. Ripolosoko. Nijaze. 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 Nguvu zako. Roho wako. Nijaze. Nguvu zako. Roho wako. Shapale kosko. Marotoske baya. Leparados. Leparadabas. Lepa yakata. nimesikia habari za nguvu zako kwa watu wengine sasa nataka loporonda bayakata shalebona rapale koto palikozo palakata ndio hiyo nguvu sasa ndio hiyo nguvu sasa hayo maneno unasikia ni maneno yake ndio hiyo sasa ndio hiyo sasa panga kule nyumbani ndio hiyo sasa It is your time to receive. It is your time to receive. It is your time to receive. Nguvu hii inaenda kwenye biashara yako, inaenda kwenye kazi yako, inaenda kwenye watoto wako, inaenda kwenye ndoa yako, inaenda kwenye mambo yako. Receive the power of the Holy Ghost now as you are praying. The power is coming to you. Biblia inasema siku ile alipokuja Roho wakaanza kunena kwa lugha mpya wakianena matendo makuu ya Mungu. Hapo ndio unatabiri kwa lugha yako. Biashara yako inawekwa sawa as you are praying now. Kazi yako inawekwa sawa as you are praying now. Ndoa yako inawekwa sawa as you are praying now. Watoto wako wanawekwa sawa kwa nguvu yake. Kitu kipya kinazaliwa. New beginning. New beginning. New beginning. Nijaze nguvu yako. Nijaze nguvu yako. Nijaze nguvu yako. Nijaze nguvu yako. Soli prono. Receive the power now. Receive his power now. Shakato. My sister, receive the power of the Holy Ghost. Receive his power now. 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 Wherever you are, receive his power now. Paka kule nje. Pokea nguvu zake. Pokea nguvu zake. Pokea nguvu zake. Hatujatafuta nguvu ya mtu. Tumeitafuta nguvu yake. Tumeitafuta nguvu yake. Yeye aonekane kwetu. Pokea nguvu yake. Receive his power now. Receive his power now. Receive his power now. Receive his power now. Chalabalo. Rebolo koto. Lipando. Shalebrokosa. Manto lapaye. Rapala. Shakarobola. Masola bala. Receive his power now. Usipitwe. Usipitwe. Usipitwe, my brother. In the name of Jesus. Usipitwe. 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 Receive his power now. Receive his power now. Calibro. Receive his power now. Anasema si kwa uweza wala kwa nguvu, kwa roho wangu asema Bwana, hizo biashara zitafanyika si kwa uweza wala kwa nguvu, kwa roho wangu asema Bwana, si kwa uweza wala kwa nguvu kwa roho wangu asema Bwana kwa roho wangu Unachosikia ndo nguvu yenyewe. Hicho unachokisikia ndo nguvu yenyewe. Ndio roho mwenyewe. Akiitwa yeye aje mwingine. Unachokisikia ndio roho mwenyewe. Unachokisikia ndio yeye mwenyewe. Fanya unavyoona vyema. Usizuiwe na mtu yoyote. Concentrate. Concentrate. Mind your business. Fanya unachosikia. Unachokisikia ndo nguvu yenyewe. Oh, Samueli akamwambia Sauli, atakapokuja juu yako Roho Mtakatifu, fanya uonavyo vema. Fanya uonavyo vema. Kama ni wakuruka ruka, kama ni wakulia unasikia kulia lia, kama unasikia kukimbia kimbia, kama unasikia kuomba omba, fanya uonavyo vema. Wewe na roho sasa. Wewe na roho sasa. Kuna unabii unaachiliwa. Kuna maisha yanabadilishwa. Kuna mbingu zinafunguka. Kuna maisha yanasogezwa hatua. Receive the Holy Ghost now. Receive the Holy Rapatetala. Shala baragelos. Sema unachokisikia. Sema unachokisikia. Sema tu unachokisikia. Yanayokuja sema hayo hayo. Yanayokuja sema hayo hayo. Yanayokuja sema hayo hayo. Kuna wengine hapa utasikia kupiga hatua mahali fulani. Kuna wengine utakuwa unaomba unaona mikono inafanya hivi. Ndio njia unatengeneza. Wengine mtakuwa mnaomba unaona kama unaruka. Ndio unapaa namna hiyo. Wengine mtakuwa mnaomba unaona kama unakimbia. Ndio Mungu anakupa hatua. Something is happening somewhere.
Yes.
Something is happening in the spirit.
Yes.
Something is happening in the spirit.
Yes.
Oh, outpouring of the Holy Ghost.
Yes.
Outpouring of the spirit.
Yes.
Pokea roho Bwana. Pokea roho Bwana. Ndio huyo sasa. Ameachia maisha yako. Kataa. Uchawi hautakaa tena. Kataa. Hawatakuloga tena. Kataa. Roho Mungu ni moto. Aulao. Roho Mungu ni moto. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Washa moto. Washa moto kwenye biashara yako. Washa moto kwenye ndoa yako. Kama kuna uchawi wowote unateketea saa hii. Washa moto. Hauhitaji kuona, tunaenda kwa imani sio kwa kuona. Wewe ropoka tu. Ongea tu kama kichaa. Kuna kitu kinafanyika. Kesho ukiamka utaona. Kesho ukiamka utaona. Shapalata. Chekereto. Washa moto. Washa moto. Washa moto. Washa moto. Washa moto. Sharapalada. It is first Agus. Panga maisha yako. Panga maisha yako. Panga maisha yako. Panga maisha yako. Shatala parakato. Lebora pali. Asikupite. 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 Shurikia yako. Asiende kwa jirani. Akakupita wewe. Shaparanala.
Shapala katala paya.
Roa kija.
Yes.
Hana formula. Wengine mtasikia kilio. Wengine mnasikia kicheko.
Yes.
Whatever it is.
Yes.
Kinaashiria jambo jipya kwenye maisha yako.
Yes.
Kilio manake kitu kinazaliwa.
Yes.
Kicheko manake breakthrough is there.
Yes.
Receive the Holy Ghost now.
I receive.
In the name of Jesus.
Amen.
Generation yetu.
Yes.
Haijawahi kuona.
Yes.
Waliojazwa na roho wanafananaje.
Yes.
Tumechukuliana poa sana kwa muda mrefu. We are going out from today.
Yes.
With the power of the Holy Spirit.
Amen.
Tofauti ya Daudi na Sauli.
Yes.
Haikuwa nani yuko kwenye kiti. Biblia inasema alipopakwa mafuta, Roho wa Mungu alikuja kwa nguvu tangu siku ile. Na Roho akamwacha Sauli.
Yes.
Akamfuata Daudi.
Yes.
Alipomfuata Daudi.
Yes.
Biblia inasema alipoingia vitani.
Yes.
Mwenye roho alionekana.
Yes.
Tutaingia sokoni kuanzia kesho.
Yes.
Mwenye roho ataonekana.
Amen.
Nasema mwenye roho ataonekana.
Amen.
Roho akalete vitu kwako.
Amen.
Akaumbe mambo mapya kwako.
Amen.
Karika jina la Yesu.
Amen.
Something new in your life.
Amen.
Leo kimezaliwa kitu kwenye maisha yetu.
Amen.
Ambacho hata wakikizika hakiwezi kuzikika.
Amen.
Roho azikwi Bwana.
Yes.
Biblia inasema roho yule yule.
Yes.
Aliyemfufua Yesu Kristo.
Yes.
Anakaa ndani yenu.
Yes.
Yule roho anayekaa ndani yenu ataiuisha miili yenu. Haijalishi kitu gani kimekufa.
Yes.
Haijalishi wamejaribu kutuua mara ngapi.
Yes.
Watatuona tumeuishwa.
Amen.
Watatuona tumeuishwa.
Amen.
Oh. Listen to me. Mambo mengine kwenye maisha yetu yanatokea ili tujue nani ni mnafiki. Nani ni wa kweli?
Yes.
Ili tujue nani yuko upande wetu au nani amejiweka kama mamluki. Acha roho wa Mungu afufue vya kwetu.
Amen.
Acha roho wa Mungu afufue vya kwako.
Amen.
Acha roho wa Mungu afufue vya kwako.
Amen.
Acha roho wa Mungu afufue vya kwako.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
If you believe, can I hear loud as amen?
Amen.
Roho Mtakatifu akafanya mabadiliko kwenye maisha yako.
Amen.
Akakupa upya wa maisha.
Amen.
Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Ingia ndani yangu.
Ingia ndani yangu.
Kwa roho wako.
Kwa roho wako.
Kuanzia leo.
Kuanzia leo.
Uyatakase maisha yangu.
Uyatakase maisha yangu.
Roho Mtakatifu apate mahali pa kukaa.
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 Na kuanzia leo.
Na kuanzia leo.
Nione nguvu yako.
Nione nguvu yako.
Nione nguvu yako.
Nione nguvu yako.
Nisemeshwe na wewe.
Nisemeshwe na wewe.
Hata kama ni kwenye ndoto.
Hata kama ni kwenye ndoto.
Nisikie sauti yako.
Nisikie sauti yako.
Hata kama niko barabarani.
Hata kama niko barabarani.
Nifundishe Bwana.
Nifundishe Bwana.
Kuielewa sauti ya Roho Mtakatifu.
Kuielewa sauti ya Roho Mtakatifu.
Kumuelewa Roho Mtakatifu akiongea.
Kumuelewa Roho Mtakatifu akiongea.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kaa na mimi Roho Mtakatifu.
Kaa na mimi Roho Mtakatifu.
Uonyeshe ulimwengu.
Uonyeshe ulimwengu.
Wewe ukiwa ndani ya mtu inakuaje?
Wewe ukiwa ndani ya mtu inakuaje?
Nijaze nguvu zako.
Nijaze nguvu zako.
Ili kuanzia leo.
Ili kuanzia leo.
Kila nitakalofanya.
Kila nitakalofanya.
Lijazwe na nguvu yako.
Lijazwe na nguvu yako.
Nami ninatabiri.
Nami ninatabiri.
Ni kama mti mimi.
Ni kama mti mimi.
Uliopandwa kando kando ya mto.
Uliopandwa kando kando ya mto.
Jani langu halitakauka.
Jani langu halitakauka.
Vyangu havitakauka.
Vyangu havitakauka.
Wakinizika ni kama wamenipanda.
Wakinizika ni kama wamenipanda.
Nitazaa matunda.
Nitazaa matunda.
Nitazaa matunda.
Nitazaa matunda.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Ngeokeje na kwambia with the Holy Spirit. No failure. No failure.
No failure.
Kile nakwambia hii mikono ina nguvu ya Mungu. Hakuna kukwama. Hakwami mtu. Afeli mtu. Tuko hapa. Tuko hapa. Wanaruhusiwa kutubeza. Wanaruhusiwa kutusema. Wanaruhusiwa kufanya chochote. Ila tunawaalika September waziangalie akaunti zetu. Waangalie biashara zetu. Nasema September tunawaalika waiye kuiangalia miradi yetu. Somebody shout hallelujah. Washa moto mwanangu. Ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye pikipiki, saa hizi ni kotopo lokoto. Wewe tokota, tokota. Tokota li mashine hilo. Koboa ya kukoboa, saga ya kusaga. Vitu vitokee. Siku leo hauna mambo mengi. Soko topo roko topo kata kato poko toko pa paroko toko soko poko to. Una mda. Una mda. Una, we are winning. We are winning. Do you think you guys, I will be that fool, that fool too much to jeopardize my life that's like that? Yani kwamba mimi yani akili zangu zote zimekufa. Yani sina akili, nimetekwa sasa nimekuwa mjinga. No my friend. No my friend. I'm trusted with the high profile people. High profile people. Some of them they pay you salary. I know exactly what I carry. Wewe unamwambia unautangaza ulimwengu kwamba inakuja outpouring of the spirit. Shetani asipowazuia, shetani asipowakatisha tamaa, basi nyinyi ni watumishi wake. Devil must play to make you give up. Not here. Not here.
Yes.
Not here. Your business is going to fly.
Amen.
Your career is going to fly.
Amen.
Your life is going to fly.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
You will not fail.
Amen.
You will not fail.
Amen.
You will not fail. You will not fail. Pray, prophesy. Pray, prophesy. Pray, prophesy. Let no one stop you.
Amen.
Watashika vyote sio mdomo wako.
Amen.
Nasikia anachokisema. Hallelujah. You trusted this anointing.
Yes.
Even when it is under attack.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
The God that I serve.
Yes.
May he take you in places where you have never believed.
Amen.
May your people trust you.
Amen.
The seed you have sown into my life.
Yes.
The seed of trust.
Yes.
May your customers trust you too.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
The people who are working with you.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
May them trust you.
Amen.
The seed you have sown in my life.
Yes.
I send it back to you.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Walioondoka.
Yes.
Bwana akawarudishe.
Amen.
Wakwako walioondoka.
Yes.
Bwana akawarudishe.
Amen.
Receive honor.
I receive.
You have sown to me.
Yes.
Umenipandia mimi.
Yes.
Mbegu ya heshima.
Yes.
Ukaheshimu Mungu alichonipa.
Yes.
Na bado ukaja kwenye ibada.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
Kazi yako ikaheshimiwe.
Amen.
Biashara yako ikaheshimiwe.
Amen.
Maisha yako yakaheshimiwe.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
May you go higher.
Amen.
May you go higher.
Amen.
Kuanzia leo tarehe moja mwezi wa nane.
Yes.
This will be the beginning.
Yes.
Ya disappointments ya adui zako.
Amen.
Yoyote asiyetaka uende.
Yes.
They will be disappointed.
Amen.
They will be disappointed.
Amen.
They will be disappointed.
Amen.
Finally they will know.
Yes.
We are born of God.
Amen.
And those who are born of God.
Yes.
They overcome the world.
Amen.
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 With their campaigns.
Yes.
They overcome the world.
Amen.
With whatever they bring to you.
Yes.
You shall overcome them.
Amen.
You shall overcome them.
Amen.
May God listen to this blessing.
Yes. Yes.
May God bless you truly.
Yes. Yes.
So that they may know.
Yes.
Surely. Hapa kuna nguvu ya Mungu.
Amen.
Mungu akuachie alama.
Yes.
Itakayowatambulisha.
Yes.
The place you are worshiping.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
You won't fail.
Amen.
Mark my words.
Yes.
You won't fail.
Amen.
Mark my words.
Yes.
You will not go down.
Amen.
Mark my words.
Yes.
Paulo anasema?
Yes.
Dhamiri zetu. Dhamiri zetu. Sio watu. Dhamiri zetu zinatushuhudia.
Yes.
Usafi wa mioyo yetu.
Yes.
Dhamiri zetu.
Yes.
Zinatushuhudia. I speak in the name of Jesus.
Amen.
May God appear in your life.
Amen.
And change your story.
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 Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Biblia inasema saa itafika.
Yes.
Itajulikana. wale walio wa Mungu
yes.
na wale ambao hawana Mungu. It will be clear.
Yes.
Kwenye mitaa yetu it will be clear.
Amen.
Kwenye kazi yetu it will be clear.
Amen.
You will not know. Listen to me. You will not know genuinity yes. until it is tested.
Yes.
The fake and the genuine.
Yes.
You will know them. The time of tests.
Yes.
The time of trial.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
No matter what they are bringing to you.
Yes.
No matter what they are attacking you.
Yes.
Inawezekana wengine ni attack za kichawi.
Yes.
Wengine ni attack za kishirikina.
Yes.
Wengine ni attack za maneno.
Yes.
You shall survive them all.
Amen.
I say you shall survive them all.
Amen.
God anapokutupia uchawi.
Yes.
They will see you flying.
Amen.
God anapokupinga.
Yes.
They will see you going forward.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Na kwa taarifa tu.
Yes.
Kwa taarifa tu. Nasema kwa taarifa tu.
Yes.
Your life.
Yes.
From today.
Yes.
Mungu ataifanya public show.
Amen.
Paulo anasema
yes.
Tumefanywa kuwa tamasha.
Yes sir.
Tumefanywa kuwa tamasha. Tumefanywa kuwa tamasha.
Yes.
Anajisikia kutucheka anatucheka.
Yes.
Tumefanywa kuwa tamasha. Hajatufanya kuwa tamasha.
Yes.
Sio kwa sababu yetu.
Yes.
Kwa sababu yenu.
Yes.
Listen to me.
Yes.
May God make you honored publicly.
Amen.
Is it what God told me?
Yes sir.
Because you have been ashamed publicly.
Yes.
You shall be honored publicly.
Amen.
Mungu anaiachilia heshima nyumba hii.
Yes.
Hey. Na waona watoto wangu hapa.
Yes.
Ambao watasimama.
Yes.
Na vipaza sauti.
Yes.
Wakiwa wanapokea awards mbalimbali.
Amen.
Na kusema thank God for my spiritual father.
Yes.
Thank God for the man of God.
Yes.
Thank God for PT.
Yes.
Time is coming.
Amen.
Yes. May my anointing take you higher.
Amen.
Let my anointing open doors for you.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Time is coming.
Yes.
Time is coming.
Yes.
They will not laugh at you.
Amen.
Naomba waweke wala usiwa block.
Yes.
Waweke watunze wa mark wote walio kucheka.
Yes.
Wa mark wote walio kubeza.
Yes.
Walio kutumia na screenshot.
Yes.
Wa mark wote.
Yes.
Ili siku.
Yes.
Siku award ukiwa unaenda kuchukua.
Yes.
Na yeye unamtumia.
Amen.
Ile anointing ya mkuyuni ndio hii sasa.
Yes.
Ukiwa unahesabu dola zako.
Yes.
Ukiwa uko China unafungasha mzigo.
Yes.
Ukiwa uko Uturuki.
Yes.
Na yeye unamtumia.
Amen.
Unaambia ile anointing ndio hii sasa.
Yes.
May you go higher.
Amen.
God will honor you.
Amen.
Publicly.
Amen.
He will honor you.
Amen.
Wale ambao mlikuwa mnahangaika kuna visa fulani mnatafuta mjapata. I speak in the name of Jesus.
Yes.
Before this month end.
Yes.
It is released to you.
Amen.
It is released to you.
Amen.
It is released to you.
Amen.
Acha mawazo kuanzia leo.
Yes.
Kila jambo, kila hofu ikija, kila mawazo yakija. Shakatora ndilipaya.
Yes.
Hata kama moyo umekuwa mzito kiasi gani.
Yes.
Pale pale ukiwa umelala. Shakato. Rapato. You know what you're doing?
Yes.
You are releasing the power.
Yes.
Na nikwambie kitu. Nikwambie kitu.
Yes.
Roho Mtakatifu.
Yes.
Atazalisha jambo kwenye maisha yako.
Yes.
Na kila mtu atashangaa.
Amen.
Kila mtu atashangaa.
Amen.
Kila mtu atashangaa.
Amen.
Leo hii.
Yes.
Wala usione haya.
Yes.
Go somewhere even in your status.
Yes.
Say I'm glad I'm filled with the Holy Spirit.
Amen.
Some people here.
Yes.
Your business is going to take into the level of international level.
Amen.
Customers are brought to you.
Amen.
Wateja wanaletwa kwako by force.
Amen.
By force.
Amen.
Nguvu ile ile.
Yes.
Ambayo pamoja na yote.
Yes.
Pamoja na yote You said, I will go. Nguvu hiyo hiyo.
Yes.
Pamoja na yote.
Yes.
Wateja watasema, I will go.
Amen.
Every seed you have sown in my life.
Yes.
It is coming to you in hundredfold.
Amen.
In Jesus' mighty name.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.